Turbo Lobby, this is when I would work loss. Yo King, I got the message. I love her.
Oh, 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 oh. Safari, nikakupata kimwali, tumeshinda dhawari. Nitazungumza naye bibi na babu wataridhia. Siku ya ndoa shera wiki, nie kanzu na jambia. Tumeshinda vizingiti, wamea mtutishi. Maneno yenu chafu, yeye sabuni mie jiki. Mtasubiri mazishi, sisi bado tunaishi. Utamu wa walinazi, ule na parachichi. Ai mwali wangu, wendi wetunu yangu. Mbeba siri zangu, mwenye tamu yangu. Ai mama, tumetoka far away. Wache wange, maneno ya msijari. Peke, 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 peke.
I dedicate this song to you, babe. My heart is for you, babe. The boss. Love is good, baby.
Nikupeo, nikupeo, midola. Arusha na Manyara, ama nikupeda. Nikupe fahari, nikupe dinari. Nikupe bahari, samaki wa ishimbari. Roho silo wapinda, wambie ugonile. Naga kiasi wangu, boy, 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 boy. Tumeruka vizingiti, wambea mtutishi. Utamu wa walinazi, utafune na ndizi. Aisi mama, asari yangu we. Aje mama mkwe, akupera zawadi. Ai mwali wangu, wendi wetunu yangu. Mbeba siri zangu, mwenye tamu yangu. Ai mama, tumetoka far away. Wache wange, maneno ya usijali. Peke, 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 peke. Ay mama,
tumetoka far away.
Barnaba
Tausi, ndege wangu, ndege wangu wa thamani. Ndege ulo shikamani, na vitu vyangu wa thamani. Ni Adamu ya ndoa wangu, ni mtoto na mama.
Cheke, 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 cheke tu.
Love is good, baby.